Bessie mama, ngenjunge mami wange. Omulungi gwe ndowoozaako ye mulungi mama. Mukwano gwange gwe muwulira ebyama byange. Abalungi be nnina mama bonna obasinga.
Watukuza ne mu kiseera ekyali ekizibu ennyo. Waddukanga naffe wayiya tubeewo. Mama mwenye mwao, echo china mana.
Mama wange, yegwe mulunja basinga. Mumulunji gwendo wazako, ye mulunji mama. Mukwano gwange, memulire nyamba myange. Abalunji bendi na mama, bondo basinga.
Kankwagale nange mama nkubeereyo. Lyakuzange wesanyukire. Twebaza Mukama otubeeredde omukisa omunene. Mama nyenya mwawo nyumirwe byenkola.
Mama wange yegwe mulungi abasinga. Omulungi gwe ndowoozaako ye mulungi mama. Mukwano gwange gwe muwulira ebyama byange. Abalungi be nnina mama bonna obasinga.
Mama olumu walwala n'okumayo. Mutima gwange nze n'enjula okuzirika. Ne nsaba Katonda okukuwonya kuwangaze. Yebala kukumya yongera kukumire. Webaza Mukama kubanga tukulabako. Mukama tumwebaza olw'obulamu bwo.
Mama wange yegwe mulungi abasinga. Omulungi gwe ndowoozaako ye mulungi mama. Mukwano gwange gwe muwulira ebyama byange. Abalungi be nnina mama bonna obasinga.
Chovola ba nkwagala, nkwagalira ddala.
Mama wange, yegwe mulungi abasinga. Omulungi gwe ndowoozaako, ye mulungi mama. Mukwano gwange, gwe muwulira ebyama byange. Abalungi be nnina mama basinga. Mama wange yegwe mulungi abasinga. Omulungi gwe ndowoozaako ye mulungi mama. Mukwano gwange gwe muwulira. kibe nina mama, kuno basinga.